si kari thetshelesa ine kani ri zime dzi tshi ri thetshelesa ine
Dance and a push or tingle.